Hezekiah 39 verse 1. Wena ndodana yomuntu profeta ngogogi uthi isho kanje inkosi uJehova ithi bengimele nawe gogi isikhulu sakwa Roshe noMesheke noThubhali. Verse 2. Ngiyakuguqula ngikuhole ngikwenyuse ekugcineni komhlaba ngikuyise ezintabeni zakwa-Israyeli. Verse 3. Ngishaye phansi umtsalo esandleni sakho sokhohlo ngiwise imicibisholo yakho esandleni sakho sokunene. Verse 4. Uyakuwa ezintabeni zakwa-Israyeli wena maviyo akho onke nabantu abanawe ngikunikele ezinyonini eziyoculayo nezinhlobo zonke nasezilwaneni zasendle ukuba udliwe. Verse 5. Uyakuwa ebusweni bomhlaba ngokuba mina ngikhulumile, isho inkosi uJehova. Verse 6. Ngiyakuthuma umlilo kumagogi nakwabahlala belondekile ezichingini, bazi ukuthi nginguJehova. Verse 7. Ngiyakwenza ukuba laziwe igama lami elingcwele phakathi kwabantu bami u-Israyeli, ngingabe ngisavuma ukuba igama lami elingcwele lingcoliswe, izizwe zazi ukuthi nginguJehova ongcwele wakwa-Israyeli. Verse 8. Bheka kuyeza, kuyakwenzeka, isho inkosi uJehova, ilolo suku engikhulume ngalo. Verse 9. Abahlala emizini yakwa-Israyeli bayakuphuma baphembe umlilo ngezikhali, bazishise izihlangu namawu, imitsalo nemicibisholo nezinduku nemikhonto, benze umlilo ngakho iminyaka eyisikhombisa. Verse 10. Abayakuthatha muthi endle bangagawuli emahlathini, ngoba bayakuphemba umlilo ngezikhali, baphange abaphangayo, bamuke ababamukileyo, isho inkosi uJehova. Verse 11. Kuyakuthalulo sungimnike uGogi lapho indawo yethuna kwa-Israyeli, isigodi sabadlulayo ngasempumalanga kolwandle, ivimba abadlulayo bembele khona uGogi naso sonke isixuku sakhe, bayibize ukuthi isigodi sase-Amoni Gogi. Verse 12. Indlu ya-Israyeli yakubembela izinyanga ezisikhombisa ukuze ihlambulule izwe. Verse 13. Bonke abantu bezwe bayakubembela, kube ludumo lwabo ngosuku engiyakukhazimuliswa ngalo, isho inkosi uJehova. Verse 14. Bayakwahlwanisa njalo abantu abayakudabula izwe, bembele ababedabule besasele ebusweni bomhlaba, baze bahlambulule, bayakucinga sekugcineni kwezinyanga ezisikhombisa. Verse 15. Lapho abadlula ezweni bedlula, babone ithambo lomuntu, bayakumisa isiboniso eceleni kwalo, abembelayo baze balimbele esigodini sase-Amoni Gogi. Verse 16. Kuyakuba khona futhi nomuzi ogama lawo liyakuba yiHamoni, bayakuhlambulula kanjalo izwe. Verse 17. Wena ndodana yomuntu, isho kanje inkosi uJehova ithi, isho ezinyonini zezinhlobo zonke nasezilwaneni zasendle uthi, buthani fike nihlanganyele umhlatshelo wami nxa zonke engiwuhlaba ngenxa yenu, umhlatshelo omkhulu ey'ntabeni zakwa-Israyeli, ukuba nidle inyama niphuze igazi. Verse 18. Niyakudla inyama yamaqhawe niphuze igazi lezikhulu zomhlaba elezinqama nelamawundlu nelezimbuzi nelezinkunzi ezikhulupheleyo zaseBhashani zonke. Verse 19. Niyakudla amanoni izinsuthe, niphuze igazi nizindakwe emhlatshelweni wami enguhlaba ngenxa yenu. Verse 20. Niyakusutha etafuleni lami ngamahashi nangezinqola nangamaqhawe nangawonke amadoda empi, isho inkosi uJehova. Verse 21. Ngiyakubeka inkazimulo yami phakathi kwezizwe, zonke izizwe zibone isahlulelo sami engisenzileyo nesandla sami engisibeke kuzo. Verse 22. Isiyakwazi indlu ka-Israyeli ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo kusukela kulolo suku kuyaphambili. Verse 23. Izizwe ziyakwazi ukuthi indlu yakwaIsrayeli yathunjwa ngenxa yobubi bayo, ngokuba baphambuka kimi ngasitheza ubuso bami kubo, ngabanikela esandleni sezitha zabo bawa bonke ngenkemba. Verse 24. Ngeza kubo njengokungcola kwabo nanjengezeqo zabo, ngasitheza ubuso bami kubo. Verse 25. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova ithi, ngiyakubuyisa ukuthunjwa kukaJakobe, ngihawukele yonke indlu yakwaIsrayeli, ngibe nomhawu ngegama lami elingcwele. Verse 26. Bayakuthwala ihlazo labo nazo zonke izeqo zabo abeqe ngazo kimi, lapho beyakuhlala belondekile ezweni lakubo, kungabikho obesabisayo. Verse 27. Lapho ngibabuyisile kubantu, ngibabuthile emazweni ezitha zabo, ngingcwelisiwe emehlweni ezizwe eziningi. Verse 28. Bayakwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo ngokubathumba kwami phakathi kwezizwe, nangokuba ngababutha ezweni lakubo, angisayukushiya muntu wabo khona. Verse 29. Angisayukusitheza ubuso bami kubo, ngokuba ngiyakuthulula umoya wami phezu kwendlu yakwa-Israyeli, isho iNkosi uJehova.